Arlit huɓeere de jawdi leydi wasete der mum no tawa der leydi Agades kayre duude hisay fi manaji ardiɓe huɓeere de kam en du tigake dow lawol laamu leydi kaɗugol nawtorade manaji ɗi ɓe cingi sigila gon ngam durwididde fi manaji ɗi ko watta huɓeereden laaɓi laddeji e jaaye maɓɓe du renake rewɓe sukaɓe ummatore huɓeere den fuu no tawa nder sigila o ngam neɗɗo maɓɓe fuu heɓa barki sigila o azara ajali no tawa nder rewɓe ardiɓe sigila o nani ko o wi'ini
manaji ɗi rewɓe jata no koccoaɗi gatta ɗi nder looreji mairie kanƴi duɗi jara ɗi manaji to kawrete to gaɗa muɗum no woodi ko rewɓe ɓen kokkete
rewɓe e sukaɓe ummatore arlitu fuu coƴƴoronaki sigila o gaɗa iɓe kocca manaji iɓe gaɗira ɗi kulle nafooje sanne ɗeɓe connirta himɓe alhaji mawali abdourahman maire huɓeere arlit haali dow nafakka kaɓe goni iɓe keɓa
Allah en ballaga projet waɗi komin keɓi wadde koccol manaji e wayluɗe ɗi wadde ɗi ko naforte ɗum ɗo manaji ɗin rewɓe kamɓen koccata ɗi neɗɗo fuu keɗɗo botoro manaji fuu buuɗi keme nayi hokkete ɗi malaji no mbaylete noon nafore ka non sukaɓe ummatore janguinama kam baylol manaji sukaɓe ummatore ɓen du no koƴƴa ɗi no mbayla tufeje ko waɗirte laabi nder bangueje
sigila gonaɗo no waɗe nder huɓere arlit o noko kuɓeje leydi kani ƴeewa ekkito gam laaɓal e yaadu yeeso leydi heɓo nder majje ɗum heɓo du nder leydi Niger fuu.